Ne me quitte pas.
All the way from underground, presenting Fogo Negro, Black Fire. And gonna take for under. Machozi ya Mungu, mikosi haikosi undu kiongozi na mumbi, sichoki kufosi zipozi humu, mokozi hadumu ufa na dozi ya maji humu, and of course ni ndumu, sumu haitoki, moshi unadumu kwenye kichwa, maisha ya nanipa mawazo, na sifa ndo chanzo, chama MC kuigiza mipasho, na shika kinacho kisha nandika na fikisha kwako fikra za mapasto, ajinga ndo anaiba michango, na baki na guna handaki hakuna kuvuma, ni ushikaji wa dhuma plasi wa nafiki wakati kuna misingi na itikadi na kula bati. Fatuma linambia kama siache harakati sipati, sikuchoka dhiki japo ilizidi mikasa, shahidi bimaza ndo alonifariji sadiki kaza likisi kinasa, demu alipoleta snitch alitambana biti kwangu mashoze ya fiti.